esikoleni. Ubona bephumelele nje kungenxa yemfundo. Vuka mntana esikoleni. Ubona bephumelele nje kungenxa yemfundo. Vuka mntana esikoleni. Ebizimali mntana. Lapho phuma khona dokotela. Lapho phuma khona maloya. Lapho phuma khona thishe. Lapho phuma khona bathule. Lapho phuma khona bahlengikazi. Lapho phuma khona njiwe.
Was a jolly funeral.
This one called a magic.
It is a magic.